wasichana sana, ngiyabona ako happy, ngiyabona ufuna kamba, ngiyabona jabulanga, umafuna kamba, angeke ndiphimbe, angeke ndilile, angeke ndipike, ungahamba mafuna kamba, ungahamba mafuna kamba, angeke ndiphimbe, angeke ndilile, ngoba bakhona baningi, babaningi bangifuna, bahlala bengijema, bahlala bempelela, ngoba bakhona baningi, babaningi bangifuna, bahlala bengijema, bahlala bempelela.
Zipati aunas katisami askulume bari aunas katisami.